Kukupata we mdoli, kwa jili yangu Mungu amekushusha. Kitungue ndo ratha ya mtoli, ama nyama nyama kwenye sambusa. Kichugu ni mzigo na toroli, adi nguo inataka pasuka. Msupu mwenye macho ya goroli, rangi kama unaoga mafuta. Oh my, oh my, I don't lie, girl, you know you change my life. Nikimbia tulia mile niwe na wewe.
Sisemi
nabaki na kuna kuna
mama, sisemi
nabaki na jimunya.
Sisemi
nabaki na kuna kuna
mama, sisemi
nabaki na jimunya.
Mama, see me.